ya menishinda Mwenzenu nimechoka kutubu na moyo kudunda Kila tukicha visa Ae, mapenzi sio vita Ae, umekuwa duka Ae, tena super dupa Ae, nimechoka kuvumilia Yale maumivu ya moyo Kukesha macho na kulia Umezoea kunifanya kola Motema nangai Unanilagai My baby Hadi nashindwa kufurahi Mapenzi yamenikaba kama tai Baby
Girl I'm sweating Girl I'm sweating Wako na choka kulovulungi why can't get enough Girl I'm sweating Girl I'm sweating Wako na choka kulovulungi why can't get enough Baby you're sweeter than kuku Wakalomu just know yes I do You make me fly my bubu Only mulungi you take my breath away Omutima kwange mugumu Wakalomu baby wakonyo uulu Mana balala bonna balalu Baby wange ye wangu yakalulululu Girl I'm sweating Girl I'm sweating Wako na choka kulovulungi why can't get enough Girl I'm sweating Girl I'm sweating Wako na choka kulovulungi why can't get enough
Mapenzi ya wizi wizi kupenda kujigi jigi Moyo umezama deep kumbe mwenzangu nyuma kijiji Wakitaa nimefall in love Nimejichomeka kwenye jumba bovu Moyo umebaki na makovu Kila siku jasho kunitowa povu Bonge sinyovita umbo la kutisha Linanitowa jasho baka raw inapwita Mapensi yo vita Mapensi yo chuo kuwa utasoma veta Mapensi yo ndumba Mapensi yo denda Mapenso kukaa chini na kuchonga genga
Girl I'm sweating Girl I'm sweating Wako na choka kulovulungi why can't get enough Girl I'm sweating Girl I'm sweating Wako na choka kulovulungi why can't get enough The P.O. sweeter than kuku Wakalomu just know yes I do You make me fly my bubu Only mulungi you take my breath away
Mapenzi ya wizi wizi kupenda kujigi jigi Moyo umezama deep kumbe mwenzangu nyuma kijiji